oke ijelapụtago nnukwu nwaanyị igbo jemọnụ chakwa n'ụzọ
ejelapụtago nnukwu nwaanyị igbo jemọnụ chakwa n'ụzọ
ọdawa nu.